Na asitabaya recently. I think 2010. So my sister badulale this guy as a Limpopo. So I was a koski mosoto. So how motwa habi basa morate. Ka weekend engwa, I was a kaibile aile kwa bilo are phone na re mo na le msebetsi ke thusitse ka tla ba long timana hana ba sa tsebo hore ke mahadi a motho wa o ntsetsa motho la tiwa makoti a usa ka sa hlanya kana ko a stula hlantse yo.